Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni Kanté to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakraɓe heeɗiɓe. Ko warata temedere capannayo e jeenayo malinkoɓe gonni ɓe jukkugoji men si dawo dogata dow mum en ana e mabɓe premier sugal kokalam mayga minsir en hewɓe e kañadun yimɓe sentiɓe. Kawrital sappanɗe joɓal chrétien en leydi ndi sartama to kita toon ñalade noga e noga woleru nduvam hitande 2021 e wi ardiɓe mabɓe duwawuji gaɗente hewtagol jam e dewral leydi Mali. Tama yuppitere artiste jumowo Amadou Kébé lolliɗo nder keɓe gollidiɓe makko na wawi latade sababu gimben gikkanade yuppitere cuutaɓe heddiɓeɓe lammukoɓe transition ɓe kay holliti anña mabɓe loɓɓo bangal muɗum. Ɗi goni sembe kabaruji amen hannde beete Alkamsari sappo e jetti lewru nouvembre hitande 2021 bisimilla sakraɓe. Fede si tawi yaltini yuɓɓa inde mbiya yimɓeɓe jukkugoji mabɓe dogata dow mum en eɓe mbara temedere capannayo e jeenayo ana mabɓe premier ministre o e les communiqué mabɓe keñan si dawa holliti wiide yo sogel kokala mayga ministre en hewɓe e yimɓe sentiɓe ka noon hoorejo transition o asmi goyta e Blaye Diop kumniɗo ministre kumniɗo ɓen gollidalla leɗe goɗɗe gala hen ndenno temedere capannayo e jeenayo ɓe kay fuf haɗete dawde ɓen keɓe mabɓe ɗum cokete. Fade li kabaruji gallure kita bisim nan kawrital capanɗe joɓal chrétien en leydi ndi yo iwde nogay yaade nogay go lewru novembre susli mabɓe hikka woni ben gotuma ko leydi Mali do Faba Mariama wonko Idrissa ko heɓani en keɗan fastango Abdoulaye Kassé.
Hitande fuf chrétien en catholique Mali ɓe jahan kawrito e kita ɗo nokku biyeteɗo Notre Dame du Mali. Nogay lewru novembre nden woni ko hawta yitumo wuri évangélisation Mali eɓe ɓuuri temeɗe jeɗɗon hijjoɓe fu ana dooma ley gallure kita nde ille altinere temeɗɗe ɗiɗi e tati suka rewɓe du ana e mabɓe ɓe iwi kati eɓe jara koyɗe eɓe nodda Allah du ɓeɗo yimɓe hitande fu danko ɓeydi e mabɓe eɓe kani yottade kita ñande Alkamsare beete. Ardiɓe sukaɓe ɓe ɓe mbi anniyaji lobbi ɓamama yalla oɗo hijji ana waɗa e ley jaam. Keñen gouverneur o ana ɗowtida e gollidoɓe muɗum kañen e hooreɓe leydi woɓɓe kasin hooreɓe chrétien en ɓeɗo ɗum paros kati ɓe ɓe jeeɓe ƴewoyi ɗinɗon nokkuji e cuuɗi hotel ngaji ɗo ɓenɗon hijjoɓe kani jippade. Gouverneur o caggal ɗum ɗo o yeehi ƴewoyde hayre Marial famo haqqilla hono ko wiya anniyaji ɓamama yalla yimɓe andeno ko no wiyani noon wurde e kibaru ndenagu anniyaji lobbi ɗi ɓamama fa ana hawni e ɗinɗon nokkuji laamunkoɓe ana ɗon protection civil an ɗon ɓeɗo fuu ana carwa e nokkuji ɗi yimɓe gomɓe kati ɓe ana belti fa ɗo hatata eɓe gaɗi dankiji mabɓe eɓe gaɗi e muɗum pentiri e nokkuji ɗi fuu yalla hoɓɓeɓe ana jeeɓa warde ɓattade ɗinɗon nokkuji. Oɗo yitumo wuri hijjore duuɓi capantati muɗum o waɗan dow dartude fa hande ɓiɓɓe leydi ɓe nangodira e wartugol jaam e ley leydi Mali.
E wi goto e arɗo mabɓe to kita toon yo yargol koyɗe iwde kati yaade kita hakke kiloji temedere capanɗe jetti holti wiide duwawuji kewɗi gaɗente hewtagol jaam e dewral leydi ndi. Georges Roland Dibé woni kiri paroisse kita keɗana ko hanni Foude Moussa kewɗa men toon Foude Moussa jakkite do festanko sida sidiɓe.
Yeeyroɓe koyɗe ɓe waɗan balɗe neydo lawol e immiguel kati hannen wakkati nevere gaɓe natanɗo ñene Alkamsara wakkati nevere ɗu ñene aljumarane ɓama cinqeur kiire yaade fa nevere jamman meɗen jaɓɓo hoore amen goɓɓe ƴoɓe Bamako waɗa ley kiiɗe on ɗo jaati ɓamde 9h jamman yaade fa 10h jamman mi waɗan hiiro ga ñande aswere noga en lewru novembre ɗo won ñalan hijji amen ɗo an ha natade duuɓi capanɗe joyyi ko mena kawrata ga meɗen dooma ko fotta yimɓe ujunaji jeɗɗon waroɓe hijja malɗo hikka hoore am goɓɓe ɗu an ƴofa français waɗa gasa faami hannden ñaw ana woodi deƴre du wala meɗen lamdo neɗɗo foto hijji tinno tawre talki muɗum e maskeji muɗum saabu dena lam waɗa immadraji yalla hijji o ana wawi waɗa ley dena ko manggu
de sécurité. Sakira mbawtu tut haglaji moddu kabaru jom banga bembe am Facebook e Twitter. Cagal yuppitere artiste jimowo artu Amadou Kébé lolliɗo nder keɓe gollidiɓe makko tama gikka na wodani yuppitere cuutaɓe woɓɓe leydi Mali hewɓe mbiyen hewɓe jiitaka fa hande le sahal e wuddu leydi ndi laamukoɓe transition ɓe kay holti anñamaɓe loɓɓo fiide dabare yuppitere kala cuutaɓe do leydi Mali keɗɗana ko segu gaji go heɓane du faytango Aly Cissé.
Jottinoɓe kabaruji Hamadou Niali Bouli Moussa Dikko fa yetto kanko Olivier Dubois ana e juuɗe yimɓele cuutuɓeɓe fa hande ɓeɗo yimɓele suutamal hitande 2020 hitande 2021 ana e juuɗe fa hande kanko sous préfet Farako Aly Cissé kan e préfet Gourma Raous Drissa Sanogo ɓeɗo administrateur civil en ɗiɗon nangama le hitande 2019 kan e 2020 ɓe joppitaka fa hande tawede majireji immadraji bangal murtere mo fedde kertanaɗo towtude hakkeji administrateur civil en ɓe waɗi fu joppitaɗo ila altinernde kanko jimowo docteur Keb o waɗi juuɗe guɓɓe terroriste en ɓe Sembe lebbi tati odo rapper kan goljibe mudun didon yimbe la jogibe kaborde suutike dum en wakati no be gonno e lawol yaade gurma raus fa wadaya majere bangal jang yopidugol mabbe ka weli sanne yimbe la galle mako fa yeto yimbe le njibbe mu beedaade yimbe le kuma ni be fina tawale lindi jonte seeda fa de ne kanko ser gloria cecilia narvaez kanko du o yopitaama tiagal dubi nay ko wade juud mabbe
dubi kewdi hande ko sukabe lokku ije jangata batte mutere janginobe mabbe hunde mettune sanne ben e bedo jangobe be e on wattu goto ben joda halaji hakunde lamu e kanyi kam muslimbe na jukiti yalla kawral ka yalla kawral na hebe bi won kambe sukabe lokku be hanni kon jarake do fosango ablay kasi
miden don ile hitande 2018 ana hanno ko tawe hikka jati min tilto ka fa hande min kebal yaade 3e ane tafo
men ma acci golude galle fete jande amen ne e tawede fu sabe gerebu me logi jangude
latmi kemi cidalla mawdo sanne sabe minen promotion 2018 no so tawi no cidalla fu wala no hen e jangnoobe minen be sana hanno ko tawe men tilto hitande 2020 ka min latmi kemi ta Allah mawdo sanne so gonga ko darta ko kambe du hakke mabbe no sabe be fu hore galle mabbe non tidi sanne ka e be kali minen dum mira be mabbe min bibbe mabbe minen jango jango amen du e leede o jande bidi
men e wawi jangude leede woto tan me wada ko fotal lebbi tati galle so ne ko ngam tampi sanne ne hunde fola amen kasin so ne a fami sara amebe mina hono men e wonde hilde
en train de la manipuler.
Mbenna wattuji batu mawdo leedi ndi to ngama iwdi noga noga di lewru novembre yotade noga e jegam lewru decembre hitande 2020 dum woni ko humpita mbenn talatare nyande talatare de wonande ministre ko manni do ben jewtagol leedi ndi le kawtal e bangal mudun kambe politikobe kayna mbenn kawral fi do kambe politikobe kayna mbenn kawral fi do gotum bangal mbenn odo golle wobbe holliti ana hani dum wadde wobbe ka holliti dum do tan mbenn anya mabbe jumnude wattu transition wonko esra jara hebe nen kedo no festan man nyal buli ablay kasi
minister humani da jawto goji de holti wida de jondeji wadan faati dallaaji malidi kebene jogala ko tawrude mamiraabe meden hunjane hore fa yottaade fina tawaji kede ko umar ko newi o kajaado minister humani da jawto goji
ndedo jonde mali na handi e mudun sanne il laato sababu fa yimbe hakkile mudun warta e mali wakati jidi kalaama e leeli ndi da haane fuddude nogay didi nuddo lewru e leeli mali o fuddu ana haane fuddude nogay noni nogay lewru december
20 december
partinga ji kewdi kultivide kawrata edi joda halaji le majji ana hen parti social democrate africain psda waraji o parti ismail sako holitivide i joda halaji nafa fu ngala e modun
ndedo jonde lunka fufa hande fa wada cholatan e gite bibbe mali dun yottaaki ni fufi ere andi ko leendi warta ere andi tidallaaji leenidi ndenten tan jeewi e le duubi sappo bettididi hudu woni tidallaaji di mali hibi ndaren kebe safari mudu
m5 rfp kanyo holliti wida ana tiagal laamu hakkunde joo sabi di joda halaji battane leedi ndi woni ko haala mudun haalete zamin bitar kejaado haala m5 rfp
memmila mila wakkati ndokkaado o idun waawi wadde e mudun jaati so bi mali fu holli ana yidi no yimbe kambe yaade so joodo so kala haali mali be ne kan yidudi ile dum wadali ewa kalde kawra ewa hudu woni tidallaaji mali jaati jaati humo futtino yalla hande kede baa doppitide mali ele koodo boko
e wi hoorejo ministere en leedi joodo haalaaji woni ko hollitata de wotteji di kaani wadede
nokuji hertanaadi mbien ingo fleruji do dati di latige wakat juno mbien tartilalaji muudi wonande bomukobe sabi yogabe kayna nawtoro dun no bangal wadi yewtiriji mabbe wobbe mbulaji mabbe darnaten yobbe kay nyama jati yupotadi do nokuji di usman nyali bul wonko hebe ne kedan fostango sita sidibe abla alsisi
yene won hakkune labidin ana won nafa gadun wadda torradu dun ko holliti yogabe le capital on ko he holliti nalti nokuji hannen to yimbe yipata nyamarde mumen
so gi do sabi wayre tawrede di yimbe beeno ni miloji amen ni mbaawi mu intinde dido nokkule sumi tuti hen ladde dun hore ana wawi latade sababu hadde kamion wayde warda so darodo mi mildu in wifi latade nokku doodi do yimbe la joodi be bangi maayo go wawi yaade so joodo
ga yimbe gelni mawn ko hey holliti yoppu kon yene hakkunen labidin mi wadde saabe yalla pati yime ana maha bangi labidin do idrissa holliti kanko neddo andundo kabaruji labi le gelle mawde
la dimension des terres
yaginde diterene le juni lawungol bili kasen du e bawde ko min jogi fami mu'ina datidi so min jogi latul mawdo sanni tammi ngala bawde wattude e mudu fuggi dron wajibi min gadan diddere cendo datidi faiso edun jogi kutteje do e nyaloma mom kebata jawdi fami jaajina so min buita en juni goddo hakkune lawungol kay galleji di yimbe be yahan jodo le feya mom joppi hakkune lawungol e galleji di
fandan o torra wawata habbe do natki nukkuje hannen to yimbe mahata cuudi men goddo ana wara daɗɗa tun kulleji mumen cottetedi yogaɓe ɗo ana wara joɗo ton gaajo won yimɓe jaati ko waɗɗen nokkuji hannen to mobilaji mumen darante ma to yimɓe gaajoto
les kabaruji coronavirus ɗo Kenya warde hannde ardi ɓe cellal holti wiide ñawɓe capanɗe nayyi o ɗiɗon ɓeydiki hen capanɗe joyi en jettonno camtana mabɓe goto kay heddaki hen ndenno so adado fof hawrutinama wakkati joni o kamɓe fof yo ujunaji sappo e jeegomo e temeɗe jeɗɗo capanɗe joyi en jetton ndenno aɗa maɓe camtanaɓe ujunaji sappo e nayyo e temeɗe jeeno e capanɗe nayyo e joyio kamɓe iwɓeɓe yo temeɗe joyi capanɗe jetton e jeenayo banggal yewtere meɗe acti covid de wonko asata jara heɓaɗi hen keɗɗano fayta umaro ɓe gaɗu
tam cukalel keccel ana wawi pikkede pikkir ñaw coronavirus ndina ɗiɗo landi kanko dogotoro noddirteɗo docteur Issa Benzakour laamiɗo suud dogotorur to Siguto o warta jaabade.
Allo
docteur, soni a waɗi pikkir ñaw coronavirus o ina wawi natata torra do gora ko neɗɗona wala fof komi wawi haalde e o lamdi le wakkati o saabu dina fa hannden i madaral ana wondi e waɗede nde paale adnaɗo fo ƴewtunde ma pikkiri moƴƴinirte kaynoon hani waɗirede i golleji ana wawi yaade fa duuɓi joyyi yaade duuɓi jeegon so heɓama entita torraji ko ɗum wawi waddede ɓingina adama honone ñaw o ndu wawi hewtirde jaam o fo e hono ñaw on wawi sorrede fa hannden nde dogotoroje amen mawɗede kayde laboratoire amen nde paale adnaɗo fo ana wondi wadde imadaral an ƴewta pikkiri no wondide fa hannden.
Allo dogotoro, min ka cukle keccel ana hani pikkade pikkiri ñaw coronavirus ona sakiki an debbo e ley ko andumi seeɗa ko e ley komi dartata ko du cukalel keccel kay hana pikkade pikkiri ñaw coronavirus o tafo. Allo dogotoro, min ka pikkiri ñaw coronavirus o so neɗɗo waɗi ɗum ana wawi waɗande ɗum torraji goɗɗi kasenna e ley andal angal kay torra goɗɗo fuu wala hen ka holno andirɗa an jatini safare fune neɗɗo yogaɓe mbi so pikkiki ɗum fuu iɗon guila ɗum yogaɓe mbi ana waɗa ɗum nawalla yogaɓe mbi ana mata kulle goɗɗe kasi hono yidde tudde en komin ɓuuri wajade yimɓe fuu saɗa pikko ñaw coronavirus o pikkiri muɗum nde tilɗa fuu a muñan jonte ɗiɗi na jonte tati so keɓa pikkade pikkiri wondi kasi.
Tama ɓorude paɗɗe neɗɗo mo ñaw coronavirus woni muɗum na wawi latade sababu raɓodiral covid 19 ɗattol raɓodiral kay jo goto banggal hendu hunkuma kine so jomu ɗojjima ɗilli ma dun wattu mo jomu sefoto kamar ɗum hultama wiide woɗɗodirde hakke métre goto ɓonude masque so ni neɗɗo anni mamde hunde tawa wala masque farati mawɗo woni hen.
Docteur Benzakour a jarama sanne do jabade ɗiɗo landi min jowtu on sanne heɗade heeƴoji jamen tinnoɗon nde won ɗati mbiya ɗi yello ɗon ndena koye moɗo e ñaw coronavirus.
Sijo Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Banggal kabaruji amen keɗoɗuji ɗi sakiraɓe andon wiide to kayto holitama wiide ko warata capanno yeɓɓe urɓe kay kiñi ba bafulaɓe jeema yelimane e ñoro puɗɗi gilla ñande altinere sappo joli novembre jande dow haybagol suka ngal ɗo kawrital balɗe joyyi yo kabaru projet lollirɗo hon janngol hoore cukaku mali banggal jande e birki fanda muɗum woni sembinde bawɗe jogal ɓen hawruɓe ɓe e bawɗe jogol sukaɓe hawruɓen ɓe ɓen landini kawrital ngal woni édigo e fandema itti jawdi muɗum woni nuradda dow banggal UNICEF. To sigaso toon mbiyan jamar nde weltirke sanne e ko jandeji ɗi puɗiti premier cycle e second cycle mbiyan noon ɗum waɗi ñande altinere sappo e joyyi leru nuwam kamɓe mbiyan musile ɓe e mbiyan darɗi tafo mutere golle mabɓe ndenno kala koɓe wajibinoɓe ñoppi ɗum tafun ndenno nottugaji ɗoɓe jogino ɗum ɗoɓe toti ɗum no mbiyan ardiɓeɓe ndenno kamɓe sukaɓe lokkoy kañe saraɓe suka lokkoyɓe foof beltanke sanne kaɗo oɗo kaba en timinan kabaruji ɗi to wiroso toon ɗo holta wiide yimɓe kumbiya mbiyan jalti e réseau ana wara lewru hannde gila lewru utti ndenno ndenno oɗo yimɓe oɗo kumine kay mbiyan goytike sanne kabaru muɗum ɓe ndi hotti wiide ɗum yo batte mbiyan guɓe kaptoje ɓe bunni ɗiɗo nokkuji ɗi ndenno ɓeɗe waɗino ɓe goytike lamgoɓe hinnade mbiyan hewtagol réseau le ɗiɗo nokkuji ɗi no yawiri ɗum timida kabaruji amen hannde mbittirɗo tan mbawa sade fof putade bembal amen 3w.tutamani.org ma ɗum noɗon viamo 37321 ɗo e seeɗa yewtere ɓen magasin